Wana kibina kye NRM eruweru bagamba nti kiseera bannaluweru baddemu balonda abakulembeze abava mu kibiina kye NRM kubanga bwe basalawo okukyusa mu kalwa akawedde tewali kifuniddwamu ebigambo ebiva ebuweru.
Rashida Birungi ategeezezza nti Mukama yeetaaga kusiimibwa olw'enkyukakyuka eyajja esobodde okuzibula bannaluweru amaaso nti abakulembeze bwe baateekayo tebakoze era agamba kati luweereza engulu kubanga NRM ekomyewo n'efuna embavu zaayo.
Abantu b'eruweero bayogeza eddoboozi ddene ne bagamba baagala kyenji era ekisanja ekyo ekiwedde nga tosanga muvubuka bw'ati mu tishati ya yero nga bakubibwa emiggo ne balinnyirirwa nga tutya n'okwambala kye bayita ki yero naye olwaleero emyaka gino etaano we giggweredde ng'abaana bazzeeyo bali mu ki mu yero kubanga bye baasuubira tebaakola ki tebaabifuna n'olwekyo bannyabo ne bassebo twebaza nnyo kyendi eyajja nti olwaleero tuzzeeyo ku gwe waalabye y'ani ye mwana era njagala obeebaza ennyo abajja ne muleeta enkyukakyuka kubanga mutuzibudde amaki amaaso kati twagala kugamba bannyabo ne bassebo katuddeyo ku ki ku mulamwa.
Ono asabye bannaluweero balonde abakulembeze bokka bali mu kibiina kya NRM kubanga bwe bokka bagenda okubayamba anti bwe baalonda ne basaayo abannuupu tebabakoledde okuggyako okubasuubiza ng'ebitatuukirira.
Obaana ng'omusajja n'owasa omukazi atakuwa kitiibwa n'owasa omukazi akujeeguula mu bantu oyo omukazi kola ki goba kubanga talina kyakola ki talina kyakwongerako bannyabo ne bassebo gavumenti yaffe tuweereza obuwumbi kikumi buli mwaka kuliko ez'enguudo kuliko ez'amalagala naye bannaffe bagamba mbu gavumenti tekola ki tekoze era teyambye omukazi oyo bw'abanga tasiima waliwo embooko ya Rashid ekoze eki waliwo embooko eneze egenda kusiima.
Rashida Birungi tayawukanye na Gaddafi Nasulu nga naye asabye bannaluweero abakulembeze bwe baateekayo babagobe baleke NRM ekulembere kubanga yokka esobola okubasakira ebiriyo era asinzidde wano n'alabula ne bannaabwe abalina fulaga okuva mu NRM ab'ennyuma nti balina busobozi n'ategeeza nti wano babeera beeridde mu lukwe bokka.
Omuntu bw'obanga mwamutuma okutuleetera amazzi n'atagaleeta ne mumutuma okutuleetera amasanyalaze n'atagaleeta awuba omukolera ki mu bagobe baddeyo bawummule fe tujja kubateekerateekera n'okubalabirira yonna gye bali babalabeera kaakati temwerabira Museveni kubanga Museveni fe gwe tujjako ebintu fe lugogo olugogo olwo awo we tugenda tubadde tetusomoka kati lwe lutindo lwe tugenda okukola ki kati bw'olonda Gaddafi n'olonda abafulagibeyala ba NRM bonna kitegeeza weeyagaliza era njagala okuggyawo mwami Sekweyama byayogedde wano tosobola kuba fulagibeyala wa NRM nga tolina busobozi otandika otyoga nti oyogeza busobozi kuba ababaddewo tebabadde ba NRM obusobozi bakoze baki kaakati bw'ojja wano n'ogamba nti nze bw'oba nga toli wa NRM nga tolina busobozi teri wa NRM atalina busobozi mpozi nga gw'oyagala kweryamu lukwe nti tolina busobozi.
Lwaseddume Lubogola Simba Nzeru Wanga Musa, wano mu district y'e Luweero.